In this next track, Archdeacon Ben Tahara reads the full Māori Diglot Eucharist, beginning on page 476 of the new prayer book.
E te whānau a te karaiti, ko tātou nei tōna tinana, e mahi nei te ao, nau mai, haere mai, ki tōna hure watapu, e mihi ana ki a koutou kua karangatia nei hei tote, hei māramatanga mo te ao, i roto i tō koutou tohinga, kia kua, kia hari, whakamoe miti tia te atua, te kai ho mai o te tumanako, te kai ho hou i te rongo. Āmine, kia hari tahi tātou, ko i hukaraiti te māramatanga, te matāpuna o te ora. Kia ai te whakamoe miti, te kororia, i tō noa mai nei e te matua, hei whakahou i te ao, hei huri i te wai, hei waina, hei whakatahuri i te ngākau, kia tū tapu ai ki tō nāroaro. Tā pae atu o tātou ngākau kia te karaiti, nāna nei whakatinana te kupu, hei toko i te ora, rōria kia koe e te karaiti, whakatapua mai mātou. Ko te karaiti te wai ora, e horoi nei, e whakahou nei ngā mea katoa, ko ia te taro o te ora, hei kai mā te hunga ma te kai, hei kaha mo te mānene, mō ngā kai mahi. Nō reira mātou ka tapae ki ā koe, ia mātou whakamoe miti, mō rangi nui runga nei, mō papatua anuku e takoto nei, mō ngā maunga whakahi, mō ngā puke kōrero, mō ngā taimihi tangata, mō ngā moana e hora nei. Nō runga ngā homaitanga papai katoa, tukua mai kia i o ngā rangi i runga, kia tuku te puehu o papatua anuku e takoto nei, kia whakapapa pounamu te moana, kia hora te marino ki Aotearoa whānui. Kia whakapaingia a te karaiti, mō ngā tūpuna, mātua, mō te hunga tapu, ngā tōtara whakamarumaru, ngā toka tūmoana, ngā kākā wahanui, ngā punaroi mata, kia te aho te māramatanga kia rātou, kia utā rātou moe, gloria ki te atua. Ko te karaiti te he parapai, e mōhio ana, e ātawhai ana i ngā hipi kato ia kā hui, i roto i ā te karaiti, kā hore he tangata whenua, kā hore he tau iwi, kā hore ana hoki he tau ārai, i roto i ā te karaiti, ka tahungia te rawakore, ka hunaia te pono i te hunga kau e mōhio, whakāturia ki te hunga ngākau pāpaku. Areruia, gloria ki te atu o te tika, o te aroha, nāu i toha ngā mahi mā mātou, i rumā ki nā i mātou ki te mamaetanga, pūe āke ana ki ngā hua o te aranga, pupū ake i āko e te mana atawhai, kia ai tā mātou atawhai e tahi atu, kia maua i te rongo ki te hunga katoa, e manawa pāna ki tāu nei ao. E te whānau a te kraiti, i te mea kua hara tātou, whakatata mai ki te hohou i te rongo. He aroha tō tātou atua, e te atu aroha, e mōhio ana nei ki ngā mea katoa, whakārahia mātou i roto i o mātou ngoe kuiratanga, aroha mai i o mātou takanga ki te he, i o mātou whakaaro, i a mātou mahi, tohungi a mātou. Mā te atua e muru o koutou hara, kia mau te rongo. Kia kua, kia hari, ko te karaiti te aranga, te tāroi o te riri. Ko te karaiti te pouherenga waka, whakapaingia te atua tō tātou kaihanga, Whakapaingia te atua tō tātou kei taurima. Whakapaingia te atua tō tātou kei uunga ki te ao whānui.
Page 481.
Te tikanga whakapono. Ko koe te atua tapu te tino atua. No te mana, te ihi, te wehi. No te ao, te mauri, te ora. Nau te katoa i te rangi te whenua. Ko koe tonu te atua. Ko koe te māramatanga o te ao. I tia horā koe i roto i te pōuri. Kia putā ke tāu tama ko i hukreiti. Hei pau toko manoa mo te ao. Ko koe tonu te atua. Ko koe te wairua tapu. Ko koe taku rākau. Ko koe taku tokotoko. Ko koe taku oranga ngākau e. Ko koe tonu rā te atua. Gloria ki a koe.
Page 485 following.
Te minitatanga o te hākarameta, te maungārongo. Kia whakapaingia a te kraiti, te ariki o te rongomau. E turaki nei ngā tau ārai o te wehe. Kia tau te rangi Māori o te atua kia koutou. Ia whakapaingia te karaiti e tuitui nei a tātou i roto i te rongo mau. Te whakawhetai nui. Kua ara te karaiti. E pono tonu kua ara ia. Whakareia o koutou ngākau ki te rangi. Kei reira nei te karaiti, kei tōna hurewa tapu. Kia whakapaingia te atua. He mea tika kia tāpae te whakapae te whakamoemiti. Ko te hari mo tō mātou whakaoranga e te atua o tua whakarere. Ki te tuku whakawhetai kia koe i roto ia ihu karaiti. Pāoho ana tāu kupu ia te aho te mārama, nā kā mārama. E te aho tonu nei tōu māramatanga i roto i tō mātou pōuri. Nāu i pōu te mauri ora mō ngā mea katoa. Nāu hoki mātou i waihanga ki te whakarongo ki tāu kupu, ki te mahi i tāu i pai ei. Kia eke ai ki te taumaha o tōu aroha. He mea tika kia whakapaingia koe. Nāu i tono mai tāu tama. Hei ara whainga mā mātou. Hei pono e manako hiāna e mātou. I tukua mai e koe tāu tama kia whakamatea. Hei toha i te ora. Hei wewete i o mātou hara. Kua unuhia o mātou he e tōna ripeka. I tono mai tō wairua tapu, hei whakakaha, hei arataki, hei whakatūpato, hei whakahou i tāu hai. Waihoki i tēnei rōpū whakātu e karapoti nei a mātou, ko tōna rite ki ngā whetū te taea te tatau. Ka whakamemiti mātou i runga i te ngākau aroha i te ngākau hari. Mō i waihanga i karanga i a mātou. E te atua tapu rawa mahi tahu, tino tapu, tino tika, no te kororia, no te pūrotu. Rōria ki a koe te atua, te rungarawa, te atua mahaki. E te tino tapu, te whakapaingi o koe i roto i tāu tama, i tuohu nei ki te horoi i ngā wae o āna konga, te tohu o te kei mahi tūturu. I te pō i muai tōna matenga, katangoia i te taro. ka tuku whakawhetai kia koe, ka whawhati, ka hoatu kia nā ko ngā ā kā mea, tangohia kainga. Ko tō kutinana tēnei ka hoatu nei mō koutou, meinga tēnei hei whakamahara kia hau. Ka mutu te hapa, ka mau ia i te kapu, ka tuku whakawhetai kia koe, ka hoatu kia rātou ā kā mea, inumia tēnei ko ōku toto o te kawena tahou, i whakahekea nei mou, mō te katoa hei murunga hara, me inga tēnei hei whakamahara kia hau. O reira, mā tēnei taro me tēnei waina ka maumahara mātou, ki au painga kia mātou. Te atua ngā wā katoa, e mou mahara ana mātou ki te autama, ka whakawhetai mātou, mō tōna ripekatanga, me tōna ranga mai, ka whakamana mana mātou, mō tōna whakareatanga, ka tūmana koki tōna haerenga mai runga i te kororia, i roto iaia, ka mau tonu mātou kia koe. Whakakahangia iho tau wairua tapu. Mea tia tēnei taro ko te tinana tonu, tēnei waina ko ngā toto tonu o te kreiti. Kia tū hono ki tōna tinana. Kia uai mātou ki roto i te āka pono. Kāru mātou ia te kreiti, tui, 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 tui a mātou, tui a ki te mamae, tui a ki te tumanako, tui, tui, tui a ki te ora. Kei a koe e te tapu o te rangi, te oroko hanga rāno o te ao, te timatanga, te otinga, te arepa me te omeka. Kei a koe te whakapai, te kororia, te aroha, i tēnei rā, i tēnā rā, mai a mātou, mai te katoa, i konei, i ngā wāhi katoa, āmine. The priest breaks the bread in silence and then says, te tinana o te kreiti whatia mō tātou, koia te taro o te ora. I maringi ōna toto hei murunga hara. Kuara mai te karaiti te mate. The invitation. Haere mai e te kāhui a te atua. Tangohia e nei kai rangatira a te karaiti. Ko te tinana o tō tātou ariki i tukua nei mou. Ko ngā toto o tō tātou ariki i whakahekea nei mou. Te taro o te ora i whatia nei mou. Te kapu o te ora i whakahekea nei mou. Ngā inoi mō muri i te hapa, prayer after communion. Whakapaingia te atua e whakamine nei a tātou. Whakamoe mititia te atua kua kotahi nei tātou. Whakapaingia te atua e hohou nei i te rongo. Whakamoe mititia te atua kua ia te tūmanako te hohere kore. Whakapaingia ia kua hora nei tāna kupu. Whakamoe mititia ia kua ia nei te aroha. Whakapaingia ia nāna nei tātou i karanga. Wai hangatia mātou kia rite ki tō ake te āhua. Manoko hia e te atua ā mātou whakahere whakamoe miti. Ko tā urourou, ko tā kurourou, ka mākona mātou. the dismissal of the community. Haere irunga I te aroha, haere irunga I te rangi Māori. Āmine, ka haere mātou irunga I te ingo te karaiti, kororia ki te atua.